w'umukobwa yavuze ko nta bundi bushobozi afite bwo kuba yafasha umwana we ko ubuyobozi bugomba gukurikirana uyu mugabo. Nawe wari uduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi wadusangiza igitekerezo cyawe. Ese ubona biterwa n'iki ko harimwe mu miryango ihishira umwe mu muryango wabo wateye umwana w'umukobwa inda kandi bafitanye isano? Dusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi binyujije kuri telefoni igendanwa ariyo 07/28/02/32 cyangwa kuri 07/78/54/14/11. Ushobora no gukoresha nimero kandi ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter, wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Ndabashimiye mwese mwabanye natwe mu kiganiro ejo cy'uyu munsi. Ni ikiganiro cyari gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Mwakoze kubana natwe, nitwa Nicole Giraneza. Ikiganiro ejo naho ubutaha.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu, mugume ku maradiyo yanyu mu kanya gato cyane, saa 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Etienne Karekezi, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo, ndamukije kandi n'abadukurikiye. Dusangira ijambo ya none yongeye guha ijambo abanyarwanda baturiye umupaka wa Gatuna uhuza igihugu cy'u Rwanda na Uganda. Ni mu gihe imibano y'ibihugu byombi ikomeje kurangwamo icyuka kibi. Nibutse ko mu buryo bweruye mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2019 aribwo u Rwanda rwakumiriye bidasubirwaho abanyarwanda rubabuza kujya mu gihugu cya Uganda. Abategetsi b'u Rwanda banga ko bagira muri Uganda bakagirirwa nabi, kuko ngo hari abanyarwanda batari bake byakunze kubaho, na cyane cyane mu murwa mukuru wa Uganda, Kampala. Muri make, Kampala ishinja Kigali kuyibangamira ikoresheje abanyarwanda bahungabanya umutekano wayo mu bikorwa by'ubutasi n'ibindi. Kigali nayo ntiyatereye agati mu ryinyo, ishinja Kampala kuyibangamira icumbikira ikanatera inkunga abashaka kuyihungabanyiriza umutekano. Kugeza ubu hashyizweho amasezerano ya Rwanda muri Angola agamije kuzahura imibano y'ibihugu byombi, ariko birasa naho byaheze mu mpapuro gusa. Gusa rubanda rugufi barakomeza kuhababarira. Ibi biriho hagati y'u Rwanda na Uganda, mu gihe hagati y'u Rwanda n'u Burundi naho intera ari imwe. Mu bihe bitandukanye, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, byakunze kuvuga ko ku mipaka y'ibihugu by'u Rwanda na Uganda haba hararunzwe abasirikare ndetse n'ibitwaro biremereye baryamiye amajanja, kuko ngo umunota ku wundi bashobora gukozanyaho. Gusa aho ijwi rya Amerika yageze mu murenge wa Rubaya mu karere ka Gicumbi, aho ni mu majyaruguru y'u Rwanda, nta musirikare ndetse nta mupolisi yahabonye muri uwo mugambi. Gusa abaturage bo bavuga ko imipaka ku ruhande rw'u Rwanda hanini irinzwe n'inkeragutabara, ni ukuvuga basezerewe mu ngabo. Aba ngo bakoreshwa mu gukumira rubanda bashaka kujya guhahira Uganda, kandi hari n'abijwi rya Amerika yabonye. Gusa abaturage bo banongeraho ko mu bice bitandukanye hashyizwe n'abapolisi benshi. Mu bihe bitandukanye kandi hakunze kumvikana iraswa rya hato na hato ku basivile b'ibihugu byombi. Igipolisi ku ruhande rw'u Rwanda cyavugaga ko cyica kirasha abatunda magendo, maze bahagarikwa bagashaka kurwanya inzego z'umutekano nazo ngo zikirwanaho. Mbere yo kwinjira mu kiganiro nyirizina, ndabanza mbumvishe bimwe mu bikubiye mu nkuru ya Asomuta Kabogi hano ku ijwi rya Amerika mu byiswe Operation Usalama.
Mu bikorwa byiswe Operation Usalama byakozwe na polisi y'u Rwanda ndetse n'izindi nzego, hagamijwe gushaka ibyaha byambukiranya imipaka, hafatiwemo abantu barenga 70 n'ibicuruzwa binyuranye bifite agaciro ugasaga miliyoni 70. Mu byafashwe byeretswe itangazamakuru kuri wa mbere, harimo inzoga z'inkorano zafatanywe abaturage, imyenda ya caguwa, imiti n'ifumbiro, byose byinjiye mu gihugu bitanyuze ku mipaka izwi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Kabera Jean Bosco aburira abantu bose bitwikirije uruhu bagakora ubucuruzi butemewe n'amategeko.
Ubucuruzi hagati y'ibihugu bikorwa mu buryo bwemewe n'amategeko, binyuze ku mipaka yemewe, kurwanya inzego z'umutekano ziri mu kazi. Ariko noneho iyo ari nijoro wanyuze ahantu hatemewe. Byumvikana rero ntabwo ari ikibazo cyabaye ku bantu baturutse mu Uganda cyangwa abaganda b'abaturanyi, ariko n'abanyarwanda nta muntu ubyemerewe. Tugomba kumvikana yuko biraremere, kuko kunyura kugenda nijoro ukanyura ahantu hatemewe ugashaka kurwanya inzego z'umutekano, icyo gihe inzego z'umutekano ziritabara kandi zitabara mu buryo bushobora kugaruka.
Ibitangajwe nyuma yaho mu rukerera rwo kuri wa gatandatu ku mupaka ugabanya u Rwanda n'igihugu cya Uganda mu murenge wa Tabagwe mu karere ka Nyagatare baharasiwe abagabo babiri b'abagande bivugwa ko bageragezaga kwinjira mu Rwanda banyuze mu nzira zitemewe bigakeka ko bari bafite magendo. Umuvugizi wa polisi avuga ko imirambo y'abo bagabo ikiri mu bitaro bya Nyagatare, inzego z'ibihugu byombi bakaba barimo kuganira uko bayicyura.
Ubuze rero ko abantu bavuze muri yatangazo bitabye Imana uburyo bashyikirizwa imirambo yabo ijyanwa mu kindi gihugu n'imikoranire y'ibihugu. Hariya byabereye mu karere ka Nyagatare, imirambo iri mu bitaro bya Nyagatare, bakavuga n'inzego zo mu Bugande nabo bakorana bareba uburyo imirambo yagenda.
Polisi y'igihugu ifatanije n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubuziranenge baremeza ko ibicuruzwa byose byinjiye mu gihugu bitujuje ubuziranenge biba byinjiye mu buryo bwa magendo. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubuziranenge bwemeza ko ku mipaka ihuza u Rwanda n'ibihugu bihuriye mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba byo bafite uburyo bapima ibicuruzwa byujuje ubuziranenge. Si ubwa mbere inzego z'umutekano zirasa abantu bakekwaho kwambukana magendo bashaka kuyinjiza mu gihugu. Mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu karere ka Nyagatare nanone harasiwe abandi bantu babiri barimo umunyarwanda umwe n'umugande barasirwa mu murenge wa Tabagwe bivugwa ko bashakaga kurwanywa abashinzwe umutekano ubwo babahagarikaga batwaye magendo.
Arakoze cyane asumutakaboye. Dusangira ijambo yahaye ijambo abaturiye gatuna ku ruhande rw'u Rwanda yibanda ku ngaruka z'imibanire yatosekaye irareba uko bari babayeho bakigenderanira n'abanyayuganda n'uko babayeho muri iki gihe. Kugeza mu buryo bw'igihombo ntiharaboneka imibare ifatika buri gihugu cyaba cyarahombye na cyane ko byakoranaga ubucuruzi. Turisegura gato kubera umutekano w'umwe mu bashinzwe gukumira abajya muri Uganda, murumva amajwi yahinduriwe mu byuma. Tubahaye ikaze mu kiganiro.
Mzee,
muraho muraho.
Naho neza.
Yego.
Harya hanga hani muri cyumba ni muri rubaya.
Muno ni muri rubaya. Iyo turutse kuri rivuriro. Aho bavurira. Guheraho ngaho kaganiye ni rubaya. Guhera kuri riya vuriro uzamura ni muri cyumba.
Nuko rero ahanga haduhagaze muri rubaya, aya mazi atemba ni yabahagabanye na Uganda bimeze bite?
Hano ku muferege munini. Wa nyuma. Iyo wambutse gutya ugiye mu Bugande, uwo muntu ni mu Rwanda. Uwo muntu uko ari kuzamuka uriya muntu w'icyumutuku ari mu Rwanda hano, ubatambutse aya mazi akajya hakujya arabagiye mu Bugande.
Aha ngaha niba ntibeshye ni hahandi bita mu Kisiyoni.
Aha wabimenye, urabona umupaka wa hariya wo mu Bugande bwa Kisiyoni, ndetse ni uguhera kuri hariya mazu. Hariya mazu meza. Ukazana gutya Akisiyoni umwe kumwishiriya aha hose ni mu Kisiyoni.
Mwajyaga mukunda kujya kuremayo amasoko?
Atari bafungwa umupaka twajyagayo, ariko aho bafungiye byaranze nawajyayo. Akisiyoni abo mu Bugande nibo bakiremera ubwabo.
Ubwo muhita ngo iki?
Mu Kisiyoni.
Mu Kisiyoni.
None impamvu bahise mu Kisiyoni nuko abinaha bajyagayo bagahura n'abo mu Bugande. Niyo mpamvu bavugaga ngo ni mu Kisiyoni.
Utu tuyira nitwo mwacagamo?
Ni aya mayira niyo twacagamo, ariko ubu tuducamo turi guhingamo ibigo imyaka.
Aha mu Rwanda. None se tuvuge ugiye hakurya bigenda bite?
Aha barabarasa. Abajyayo barabarasa.
Bamaze kurasa bangahe?
Hari abo barasira ugwa igingi y'iza rubaya zahe za cyumba ruguru y'ingiyi ushaka kugera ku murenge. Aba bagira ngo wenda nibongere kwambukayo, ariko abenshi wenda n'umwe n'umwe uwo barasa kugira ngo ajye mu Bugande ni nk'inzara ibibambukijeyo. Si ukuvuga ngo umuntu yambutse ngo wenda ari kurembeka, ariko abenshi bwari ubuhahiro bwo kugira ngo bavuye inaha bahahira mu Bugande.
Kurembeka ngenzi ko ari ukujya kwikorera Kanyanga, nibyo?
Kanyanga bayikoreraga hambere, ariko ubu ngubu akenshi na kenshi abo bari kurasa bari kujyayo bashaka guhaha nk'ako gakoma k'abana udusaka, mbega muri make ukaza bakakurasana n'utwo dusaka ufite atari Kanyanga. Ndetse waba ufite n'uyu muntu uza w'isabune byibuze bibagwa ngo uvuye mu Bugande ni uko kurasa. Urumva ko tutabona uko twabigenza, turihangana, ariko wenda hari uwicikwa ati nk'ubu inaha ibintu byaho birahenze, kandi kujya hakujya nk'ubu ngubu muri igihumbi inaha ikiro kibishimba turi kukigura amafaranga 800 kandi wakumva bateye nibura amasimu aha hakujya bakavuga ati ikiro kibishimbo kiri kugura 450
gutera amasimu ubwo nuko uvuga batelefoniye
batelefoniye wenda nka baho kugiye batelefoniye abo mu Rwanda ngira rero ubone nka gakecuru kari gukonda kunda kari yahuje urabona amazi ko yuzuye no kuzura arayi yahuye mati uko biri bugende niko biri bugende reka mpfe kwihambira ngende yaza amahoro ataza amahoro ugura byumva aravuga ati ko nifite ya 500 nta ikiro kibishimba uko nane ubwo ndi bukibone ndabigenzana ubwo urumva mbega harupfa ari ku mukeno ariko wenda kuva baravuze ati nakongera gusubira mu Bugande turabifata nk'uko babitubwiye
ariko uri kuvuga ngo bari kubarasa iyo bani bande n'abasirikare n'abapolisi ni bande
n'abapolisi baba bakoze none usurumva ko hari umuturage ufite imbunda
ibintu bya magendo mwajyaga kuvana hakurya muri Uganda byarahagaze aho ho bimeze bite
muri make ngewe nk'uko ibyo bintu bya magendo nge bitewe no guhera bavuga icyo gihe sindagira ngo wenda ndahakinisha ngo ndajye ndahakinisha ndi guhinga hano mfite igituta cy'icyayi mfite igituta cyo guhinga iki cya gatatu uvuye kuri aka kayira gucye naho ibyo ni nkaho twabyibagiwe ibyo muye nabyo niba nkora icyo gihumbi cyanjye ibyo ndi buhahe minaha nibyibyo
aha duhagaze nubwo wenda nta bashinzwe umutekano turi kubona twavuga ko ikitwa imipaka y'u Rwanda na Uganda irarinzwe se muri ubwo buryo
imipaka y'u Rwanda n'Uganda birarinzwe kuko n'abapolisi baba barimo hano aha duhagaze ariko arabaza abakorera hano muri Rubaya uziko no mu Rubaya hariyo akandi gasantire k'abapolisi nanone na hano igatuna naho tukaba tubafiteho niba baza bagashobora kuba bahurira muri ibi bice ariko abafite security uburyo umuntu adashobora kwambuka mu Bugande
none se twavuga ko hamaze kuraswa nk'abangahe ugeranije
muri Rubaya yingiye nzi y'abantu babiri nuwe jo bundi barasiye mukono gwa ruguringi ushaka kugira ku murenge ngo nzi nka batatu bane gucyo ariho nuwo barasiye ngo niba ari mu Bugande za Rubaya ugwigiye baramuzana bamushira hariya aha abana bagiye kugera hariya kuri bariyeri y'abapolisi aho batariya umurambo barawuzanye abo mu Bugande barawushiraho ngaho bafungura bariyeri baramudushikiriza turamwakira ubwo rero barongera bafunga umupaka nuko bigenda gucyo
wavuga ko muri rusange se kuba mutakigenderana na Uganda nk'umuturage wa wundi wo hasi nk'uko bivuga ukorera igihumbi cyangwa se utabona nuko agikorera byamuhombeje iki
mu byo navuga ngo byarabahombeje ni nk'uko twahinze naho imyaka yose yapfuye urabona ko namwa kugaragara inaha ariko wenda waba ugize ishabuka ugakorera nk'icyo gihumbi uvuga uti kwa kanaka ubwo hapfuye reka njye kwa runaka byibuze ndi bubone uburyo bwo gushobora guhahirayo uba udafite iwawe ukazi wanjye nejeje sindi bukwime uwo mufungo w'ibijumba cyangwa icyo kiro kibishyimbo
cyose mujya mukora n'inama n'abategetsi banyu mu nzego zibanze ngo mubagaragarize izo mpungenge
baravuga ati mu gihe mukuru w'igihugu wenda ataragira icyo abivugaho wenda bafite uko bakibyigaho nabwo barabidutangariza neza baravuga ati nitube turetse turebe aho imbogamizi yabiri tubanze tuharebe neza uko biri bugende tube dutegereje gahoro gahoro nta kundi twabigenza urabona ibiraka inaha ntabwo bikunze kuboneka cyane kenshi na kenshi umupaka ugihahirana n'undi wajyaga mu Bugande ukiguhinze akaguha nk'ibyo biro 20 by'ibijumba kuko wamuhingiye ukagera saa sita ubwo n'ubu ufite amaboko ye ariko nka wa wundi utayafite nawe afite ikindi yakora agira ati ninambuka ndagira akantu ndi bukore mbona ubuhaha hahiro ubwo urumva ko ibintu biba bitandukanye gutyo mvuye gukorera igihumbi undi kureba ni ubu ngubu iyo haba mu Bugande igihumbi yewe twari kugihahamo ibintu bihagije tukabiryamo nka gatatu cyangwa se kane ariko ndagira ni kuva barafunze umupaka
none ubwo ikijyanye n'amasoko ririya ni isoko mwahahiragamo mu Karirema ubu ngubu muri Karirema yahe masoko
turarima hano igatunaho muturutse tukajya kuri mayi soko rya yaramba
ni nk'ibirometero bingaho uvuye hano
uvuye hane gatuna ni nk'ibirometero wenda nka 15 20 aho ngaho ugera 19 uga ukagana ibitaka
ni kure ku muntu ugenda n'amaguru bimeze bite
ah ku muntu ugenda n'amaguru harakanya ari kuragenda ukagaruka ugenda nko mu gitondo wenda ukaza nka saa 8
ibyo washobora kubona muri Uganda ushobora kwibona yaramba aho bimeze bite
ushobora kubibona ari kukabibona biguhenze cyane nkuko nabigusobanuriye nkuko ufite igihumbi kizisaha kitafite icyo kiguhahira ariko wagitwaragaho hakujya ha ukaza wikoreye umufuka wose w'umuhahano uhashye
murababaye niba nkumva neza
kumabara turababaye nkubwiye ko mvuye gukorera igihumbi cyanjye mwizisaha uko nabamagaze siko mugenzi wanjye ahagaze
ufite abana bangahe nanone
mfite abana babiri ariko ndifuza ko nabandi nashobora kongeraho
Unumugore. Ubigihumbi kirabahaza bigenda bite byo.
Ngihumbi maze kubona izi star. Nkubwije ukuri ko nari busomeho ni ijana yagasuru. Kandi sikuwenda nk'umuntu buri kukiraka ukava kukiraka nk'umuntu w'umugabo. Atari n'umugabo niyo yaba umubyeyi mbese ufite icyaka. Ntavuga ni iki gihumbi ari mu hakujya hanga. Nibugende mweho akagaje ka 200. Kasigare 800. Haba harimo ibintu bitandukanye ibyo bitoki ibyo binyobwa niba nasoroma wende kigishogoro ngashiramo ibinyobwa byangahe cyangwa izo mboga zisanzwe aka karima k'imboga umuntu aba yarateye ku rugo nkareba nagura icyo kiro cy'udufungo tw'ubujumba nkareba uko buri buke ariko nanyweye hako k'imyuta ubundi kukubwira ko ndifashe nago nagisenye ngo nyikoreho ngiye kuri uko ndi buhaye kiro kimwe niba ari ufata uyu mushogoro akawugerekaho n'imifungo ingahe ibiri y'ibijumba tukareba uko biri buramuke nagirisha abana kongera kubona icyo kiraka nuko nakibura nyemera nk'abandaho nabigenzane
abakuru b'ibihugu byombi Uganda no Rwanda
b'ibihugu
bibaye ngombwa ko muhura nabo mwabasaba iki
bibaye ngombwa ko twanahura amaso ku yandi nk'uko turi kumwe mbisi sinakubisha ngo ibiki n'ibiki kwavuga ngo niba wenda haraho mwakoserezanyije na muntu utajye ugira ikosa ku muntu nundi umugore n'umugabo wambwira ko batajya baserera mu rugo kwavuga ngo mubyaranye 2345 mutaraserera mu rugo ariko abari kumwe mu nzu niba buruko bavugana nabe kandi bakongera bakagira gute bakiyunga none se navuga ngo nanganye nawe sinzongera kuvugana nawe uburyo nzavuga ni kana kanuzongere kuza kurahura iwanje umuriro nawe nuzi kuza kurahura iwanje umuriro ubwo urumva amahoro yaba araho naya ngiraho hano hagataho nge navuga ni bari nkabegerana tukavuga ati niba hari iri bimufitanye mwagerageza kwiyunga kwiyunga k'umuntu nundi nago byananirana mukareba ku bibazo byagenda byaba bidashoboka mukavuga ngo nago bishoboka biturutse ku manzi y'iniyi natwe tukabimenya tukicara tuzi ko ibibi ni byiza tugomba kubifata nk'uko twabibonye mavukiye nka sariza urabona ni nyera gutabara zibazo ari hano haraguru ziri kunywa abari bwambukiye mu buga
ziri he
ziri haraguru mu buga
Bambariye bambesha ngugiye Buganda bataye ubutindi ndararuka ngi Buganda nararuka ngi Buganda Bajyaga bambwira ngo bavayo Azani farisi na gasafuria na gatara
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku mibano ikomeje kuzamba hagati y'u Rwanda na Uganda turi ku mupaka wa gatunuhuza ibihugu byombaho ni mu majyaruguru y'u Rwanda muracyumva eh bagira ubusa maze kumva akababaro k'uyu musaza negereye n'ababagore
muraho amakuru
neza
muvuyeze
uvuye mu rugo
muvuye mu rugo ubu narinzi ko muvuye kwa muganga yarahirye ubwo mugiye he
tugiye hijya
mugiye muri Uganda se
oya muri Uganda se wagenda ukanyura he ndoramaza aruzuye kandi n'imipaka baba barayifunze ni wabona aho unyura
abona arinzi ko kujyayo byari bikemewe
Oya, ntabwo byemewe.
Tukakunda abantu banyuraga ibusamu ntabwo bakijya yose.
Bajyagayo bitewe nyine. Nuko amazi wenda tuzuye kandi nabwo wenda akaba afite nka 500 akareba inaha nta kintu yayahayishamo akareba wenda hakujya hano 500 arararariye akishora nyine akagenda none ubu namazi yuzuye ubu ntabwo bangenda aho bafashe barabafunga
ngo hari nabo barasa
mu rubayaho bararasa abo mu rubayaho bagufashe nyine kuko ari na nijoro bitanemewe uwita bakurasa nuko
ariko nabina asaba ari gande
abarasa n'abanyarwanda barasa abandi banyarwanda none se abageze Uganda wenda ugize amahirwe yo kugerayo hari icyo bashobora kumukorera abanya Uganda bigenda bite
iyo ugeze nyine mu Buganda hano uri nk'umunyarwanda urahaha bisanze nta kintu gutwara ugataha ubundi basigara nabo bavuga ati ugende neza n'ugira amahirwe ukagenda nuko
byarabahombeje se
cyane naba nago bacibona bakiriye natubgacu ufite nka 500 kareba nk'inatubunda yakoresha iki umwuka naburara bitewe na 500 kuko ni waba ufite 500 ufite nk'abana babiri ngurararuriye
n'abafite batanu
ndumva muri kubiseka wagira ngo ni ibintu byoroheje
none se twabigenza gute twarabyakiriye nyine
ngo hari n'abantu bari bafite amasambu bahingagayo
irarahari
ku ruhande rwanyu harayo mwari mufite yose
twebwe nawe twari dufite ariko muri bagenzi bacu ari abo bayafite
ngo inaha mwanashyingiranaga n'abanyayuganda
nk'ubu hariyo muri umunange yashatseyo nko bagomba kumbwira ati hano hari akantu mfite ariko sinabona ukuntu nkaguha bitewe n'uko amayira bayafuye
ubu ntabwo ushobora kumusura ntashobora kugusura
wapi ntabwo se noneho nkanjye mfite nk'umwana sinabona ukuntu ngenda ubu nk'ayamaze najyamo mpese umwana reka da abahangaha uri kureba twarahahiranaga bakazana tukajyayo nta kibazo niyo tugezeyo kuko baba tuzi twabahahiraga ntari yagomba no kuzimanira ubundi ukaze ubundi umaze kuvayo nyine iyo ugeze nko muri ibi bice mu Rwanda nyine uzi uhangayise uri kuvuga ati barandasa cyangwa se baramfunga
hari abanyu byigeze bibaho se kuba babarasa cyangwa babafunga
twebwe natwe twagiyeyo baradufunga natwe twagiyeyo baradufunga baraturekura
bagufunze nk'igihe kingana iki
twebwe badufunze nk'ibyumweru bitatu ku murindi ariko bagenzi bacu nyine ari abo bajyana no mu rukomo bakamara yatatu bakagaruka n'amezi atatu
ese iyo mubitekereje mubona nk'amaherezo araya
amaherezo tubona yuko wenda nk'abaperezida wenda bakazahura bakabitekerezaho wenda bakumvikana na muntu udashwana n'undi wenda tukongera tukabona ubuhahirane nubwo twabonaga mbere
reka noneho mbumvishwa ku ruhande rw'abakumira abanyarwanda bajya muri Uganda babivuga gusa nk'uko natangiye mbiseguraho amajwi y'inkera gutabara yahinduriye mu byuma ku mpamvu z'umutekano we
uretse abaduca muri hano nk'uko nguko wenda nari hirya hariya agataha akaba yaza agaturumbuka mbese agaturumbuka nk'umusazi akirukanka uwo nguwo nta kundi wamugenza cyo kumutegereza agarutse yagaruka ukamufata abo ngabo ntabwo bacitse ariko mu by'ukuri urujya n'uruza twararuhagaritse ku buryo bugaragara namwe mwihereye amaso ngira ngo aho tuvuye kugera aha hari uburyo mwarebye hari movement igaragara mwigeze mubona
ntayo tubona
uretse wenda abantu bari kubagara ibigori hari abambukiranyaga ariya amazi mwabonye twaragabanije ku buryo bushoboka
hari icyo ushinzwe mu buyobozi bw'inzego z'ibanze
ngewe ingereza ufosi nshinzwe kugabanya urujya n'uruza rw'abantu bashobora kwambukiranya uyu mupaka wa Uganda n'u Rwanda.
Reserve Force ndibwira ni inkera gutabara nibyo?
Inkera gutabara ni abahoze mu ngabo z'iki gihugu.
Isoko rya hano buriya ni rya Uganda.
Isoko.
Ego muzeyi. Ni sawa. Ku kazi nta kibazo gihari. Mureke tuzamufata. Sawa, nta kibazo ntabwo. Wowe uturanye nabo ngo muzavugane. Awa.
Uwo nguwo kuvuze ngo muzamufata muzehe.
Ni umuntu. Ejo bundi yaraducitse. Ajya i Bugande. Araducika. Kugaruka. Agaruka mu nijoro abantu batubwiye ko yagarutse mu nijoro.
Niko basigaye babigenza.
Niko babigenza.
Ngo bijya bibaho ko rimwe na rimwe barasa abavuyeyo.
Ni ukuvuga ngo
hari uburyo umuntu ashobora kuvayo cyane nkabo twita abarembetsi bamwe bikorera Kanyanga noneho baza bafite ibikoresho gakondo abo ngabo utifashishije igikoresho gikomeye nawe ubwawe wasiga ubuzima ni ukuvuga ngo niba ubahagaritse kandi ntawe ugenda ari umwe abake bashoboka ni 20 nibo bake babahagurutse bavuye Uganda kandi bitwa kwa Jijoro abo aho bagusanze iyo utashatse uburyo wirwanaho iyo udafite intwaro urihisha kuvuga ngo iyo bibaye ngombwa ashobora kurasa ariko ntabwo ari benshi
abavuye guhaha bo
abavuye guhaha bisanzwe abo turabafata tukabashikiriza abashinzwe gutwara abantu mu nzererezi bahita ngo ni muri transit abo bajyana muri transit abamaraho ibyumweru bibiri niko kubagorora kubabuza kwangiza itegeko ry'umukuru w'igihugu kuko iri tegeko ntekereza ko ari umukuru w'igihugu warishizeho kubera ubugome abagande bakoreraga abanyarwanda
ese wenda ku giti cyawe hari wari wakaguhohoteye ugiyeyo ngiye umuntu wavukiye na
ngewe nabari bakampohoteye ariko hari amakuru menshi tuba dufite ko hari abanyarwanda bacu bahohoterwa iyo bagiye Uganda kuvuga ngo hafi hano kuri umupaka ntabyo turumva ariko hirya hari abo bahohotera babafata ngo ni intasi cyangwa iki bagafungwa
mubona icyo kugenderana na Uganda nko kuvuga ngo hariho abihara bakagenda hari umuti wa nyawo urambye wo kuvuga ngo kizakemuka burundu
iki cyemezo sinshobora kugira icyo nkivugaho ni ibintu nari ingenzi nkanjye ngenda mu rwego ruciriritse ntabwo navuga ngo ejo cyangwa ejo bundi ngo bazafungura umupaka naba mbeshye ntabwo naba mbeshye ubwo naba navuga se ko nabikuye hehe abakuru b'igihugu bombi nibo bazi ibibazo biri hagati yabo nibabishaka bazabikemura bakurikije ubwumvikane bwabo naho nkanjye w'umuturage ntacyo nabivugaho
naho icyo kuvuga ngo kugenderana cyangwa kwiba kujyayo urabona umuti wabuhe niba wende ibihugu bidakemuye ibibazo
ni ukuvuga ngo aba baturage baturiye uyu mupaka hari abagiye bashingirana noneho hari uvuga ati hano hakurya ariyo ifu y'amagi wenda agahunga cyane cyane n'utundi n'utundi ibyo rero nibyo bituma bitwikira ijoro bakaniyahura ni nko kwiyahura ubundi umunyarwanda uva hano akamuka hakurya i Uganda aba ari nk'umwiyahuzi ariko bibujijwe ntabwo bashobora gucikayo burundu gusa agenda afite ubwoba ni ukuvuga ngo rero baragabanutse ku buryo bugaragara wenda ntibashize burundu ku buryo wavuga 100% ariko 99% n'ibishikenda umuntu ntabihamye 100% kiratubaza urukuta rwa ari umweru rwo muri niba ari isirayeli sinzi igihugu ngo cyakorotiye imbibi zacyo none twebwe uri kubona uretse amazi yonyine natwe gutya none se wahagarara umuntu ku wundi ku buryo nta muntu unyuramo hagati ngewe nirinda kubeshya mvuga ibintu nshobora gusubira
ubu ka Kanyanga ntimugaherutse
karekare kubona yanyu uba warangije kuyumva kuko nicyo kintu cya mbere gihumura cyane
Kanyanga uzi ko nayo wayinyoye cyangwa ejo bundi avuga ko wayinyoye
ijwi rya Amerika yanabonye undi mugore wafatiwe mu burasirazuba bw'u Rwanda mu mpera z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka ubwo yageragezaga kwambukira iyi busama ajya gusura abana be muri Uganda Madame Ngiro Sanga wo mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda avuga ko yafashwe agafungwa amaze ahafunguriwe asanga n'umugabo we na muramu we nabo baraburiwe irengero ngo bafashwe n'igipolisi Karangazi muri Nyagatare ubwo bajyaga kumusura aho yari afungiwe nabanje kumubaza icyo yafatiwe agafungwa
ngewe bari bamfashe bashinja ko ngo nari ngiye kwambukira mu mipaka bitemewe n'amategeko
wowe bagufunze igihe kingana iki
bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Bwema shampo mara iminsi ingahe itanu urebye iminsi yose namazemo naho kuri sitasiyo ya polisi ya Nyagatare nani ifunze iminsi 20
wari ugiye hehe bagufashe ugiye hehe
nari ndimo kujya i Bugande kureba abana bari bamburuje ku mwana arwaye
ufiteyo abana bangahe
teyo abana bane
ubusanzwe se ntabwo wari uzi ko imipaka ifunze
nyine bari bandetse ngo hari umupaka ngo ufunguye ngo ahantu hitwa Buzima ngenda rero ariho ngiye kunyura bamfatira mu nzira ndi kuri moto nawe ntaragera no kuri uwo mupaka
bagufunguye utanze iki
utanze 500,000
ngo ayo mafaranga yiswe ngo iki bakubwiye se ko ariko bisanzwe bigenda no ku bandi bafashwe muri ubwo buryo
bambwiye ko ariko ngo bimeze hari n'undi ngo bayaciye nayo ngo wari urimo wambuka
ariko uretse wenda ayo mande nta kindi bagukoreye
bari banjanye nyine mu rukiko ngiye kuburana bari bashyikirije ubucamanza.
Mu nkiko se waraburanye cyangwa wayatanze utaragera mu nkiko?
Banari naburanye, banari ntarajya kuburana sinatibuka kuko nayaciwe n'umushinjacyaha.